Hello there, my name is Owen Lupesca and I welcome you to a special panel discussion. We are going to talk about Born Too Soon, the Global Action Report on Preterm Birth, otherwise also known as premature birth. The Ministry of Health, in conjunction with Everyone Campaign, has actually organized this special panel discussion where we're going to talk about Born Too Soon, the Global Action Report on Preterm Birth. I'm not alone in the studio. I have a number of dignitaries that are going to shed some light on this subject under discussion. We have a representative from the Ministry of Health in the name of...
I'm Dr. Charles Mwensambo, and I'm Principal Secretary in the Ministry, but also a consultant pediatrician.
And then from USAID supported programs, we have...
I'm Evelyn Zimba. I work as Newborn and Child Health Technical Advisor.
From UNICEF, we have...
I am Grace Mlava. I'm working for UNICEF as maternal health and newborn.
And all the way from the College of Medicine in Blantyre, we have...
My name is Dr. Kundwan Gawaza. I'm working with the College of Medicine in the Department of Pediatrics and Child Health.
And then last but not least, of course, we have from World Health Organization, that is the Malawi office...
Dr. Leslie Mgalula, working at Country Office, World Health Organization, Malawi, and I work on partnership for maternal, newborn, and child health.
Omvera monga mwamvera munditu inendine Owen Lupesca, ndakula ndani program yatu yapadera, momwere otufunda tikambirane za ana amene amabadwa nthawi isanakwane. Akutitu akulu-akulu okudzidwa ndi nkhani imeneyi anachita kafukufuku. Ndiye kafukufuku amene watulutsa zotsatira zoti inu ndine tizidziwe. Ndiye akulu-akulu amene abwera muno mu studio afuna ndithu atiwunikire za kafukufuku amene kuti kodi kafukufuku ameneyi akuti chiyani ndi nkhani imene tikamerane pano. Monga mwamveramu akulu-akulu amene ndili nawo kuchokera ku bunge la World Health Organization tili ndi Dr. Leslie Mgalula. Komanso kuchokera ku College of Medicine tili ndi Dr. Kondwani Kawaza, kuchokera ku UNICEF tili ndi Mai Grace Mlava, ndipo kuchokera ku mabungwe kapena ntchito zosiyana-siyana zimene zimalandira thandizo kuchokera ku bungwe lija la USAID tili ndi Mai Evelyn Zimba. Komanso unduna wa za umoyo, popeza nkhani tikukambirana pano njokhudza umoyo. Ndiye kuchokera ku boma tili ndi mlembo mkulu kundunawu iwo ndi Dr. Charles Mwensambo. Ndine Owen Lupesca, khalani pomwepo. First things first, let's look at the subject under discussion. First of all, I know we are talking of Born Too Soon. That's the global action. Can you tell us what preterm birth means? What do we mean when we talk of premature birth? Anybody to shed some light? Dr. Charles Mwensambo.
This term refers to children that are born before 37 weeks, if we are to talk about it in weeks. But if we are to talk about months, then we'll say children born before 8 months. Tinena somchichewa kuti mwana amene wabada nthaya yake sanakwane pachizungu kuti amene mayombekeza pathupi anayenera kudutsa miyezi 9 ndithu koma nthawi zina zimatheka kuti anawo amabada nthawi imene sanakwane ndi mwana ngasanakwane masabata 37 kapena tikanena miyezi ochepera miyezi 8 ndikuti nthawi yake ndithu sinakwane mwana amene wabada mofulumira.
Is it important for us to sit here and be talking about premature births? How important is it?
Premature birth is very important because for the families that are waiting for a term baby, usually these premature births, they die before they reach maybe the first month. And for a family to lose a pregnancy or a newborn is very detrimental to the family. So that's why we are saying this is important so that we should also keep the babies that are born alive. They shouldn't die. Even if they are born before term, but they should also be alive. They need to be saved.
That's a contribution from Mrs. Grace Mlava from UNICEF. I don't know. I saw a hand, Mrs. Evelyn Zimba. How significant is it that we should be talking about premature babies?
It is very important to talk about premature babies because if you look at the figures, the world is having about 15 million babies every year who are born premature. And Malawi is also one of the countries where many babies, we have like 18% of the babies are born premature. And premature babies are at risk of a number of problems. And if we don't do anything, we'll keep on losing a lot of the babies who are preterm. So that's why we think we need to talk about it and discuss on how and what we need to do in order to prevent the deaths.
Now, I see under this discussion, I've also observed that we have a representative from World Health Organization, a representative from College of Medicine. Any relevance of your institution in this subject under discussion?
Yes, especially for us as College of Medicine. We are involved in training as well as looking after children in our teaching hospitals. In terms of teaching, our interest is to make sure that we produce doctors and health workers that are able to respond to the needs of all populations, especially populations that are vulnerable, such as mothers and also children. And in other children, the most vulnerable category is those babies that are born before term, those that are premature.
From World Health Organization perspective, Dr. Leslie Mgalula, can you take us through the relevance of this subject?
We understand that countries are working towards achieving MDG 4 and MDG 5, and the preterm baby contributes largely to the under 5 mortality. About 40% of the mortality is contributed by the preterm baby. And we think that for countries to achieve the MDGs, joint efforts need to be done to address the issue of the preterm baby.
Are we not violating traditional beliefs here when we talk of preterm births? Is it something very new, or maybe gurus at traditional level are going to point fingers as to say, Dr. Mansambo?
Yes, one death is one too many, be it for a child that's born before the due date, or somebody who is 80 or 90 years old. So I know that traditionally when a premature baby dies, people think it's just a lady's problem and they don't even bring it out to the community. It's our job today to bring this to the nation, to say that we need to care about this and we need to do something to prevent it. And the job is everybody's, actually, not just the health workers, but all of us have a role to play to prevent these premature deaths.
Kodi inkhani mene tukambira na pano, inkhani yokudza kuchepetsa kapena kutana ndi vuto la ana mene amabadwa nthawi isanakwane. Kodi kufunika kwake kuti inkhani mene tikambira ne pano kumaso anthu aidziwe, kufunika kwake nkotani. Mwina tatuunikira nkoni inu mai Evelyn Zimba.
Ndizoona nkofunikira kuti tizikamba za ana amene akubadwa masiku asanakwane. Kafufuku amene wachitika onesa kuti ana ambiri, alipo ambiri amene akubadwa masiku asanakwane. And ndikoyenera kuti ifa boma pamodzi ndi wina aliyese atengepo mbali kuti tichepese imfa za ana amenewa. Fuka ana amene wanda amene ambiri amamwalira munjira zosiyana-siyana. Koma cholimbe santima nchakuti imfa zimene zikhoza kutetezedwa. Ndifake tuti tibwere pano, tikambirani, tuuze mtundu wa Malawi, kuti kodi ndichani chimene tikuyeneka tichitire limodzi kuti tichepese imfa za ana amenewa.
Nanga inu anzathu aku College of Medicine, Dr. Kondwani Kawaza, nkhani imene tikukambirana pano ya ana amene amabadwa nthawi isanakwane, inuyi kukhudzani bwanji a College of Medicine?
Monga na fotokozirapo so mchizungu, tina fotokoza kuti a College of Medicine tima kuzidwa kwambiri ndi kuphunzitsa dokotala ndena onse okuzidwa ndi kuyang'anira matenda ndi anthu odwala komanso kupanga promote nkhani za umoyo. Ifeo zikuti kudza kwambiri chifukwa monga minanenera nzanga kuti mafiga zakuonetsa kuti ana akubadwa ambiri asanakhwime. Muzipatala mwathu timaona kuti tili ndi ana ambiri amene akubadwa asanakhwime. Ndipo tikudziwa kuti ana amene akubadwa asanakhwime amakhandi zovuta zambiri komanso makhandi manidzi awo amene ali special. Nde ifeo tikamaphunzitsa madokotala amene akubwera kusogoloko, tikufuna kuti tiwunikire, tisandizane ndi anzathu, tione kuti zifukwa zimene tikukhala ndi ana obadwa asanakhwime ambiri ndi ziti, komanso njira zimene tingathe kutetezera kuti ana asabadwe ambiri osakhwima ndi ziti, komanso amene abadwa osakhwima ndi njira zimene tingathe kukathandizira kuti asapitirire kapena asamwalire ndi ziti. Nchifukwa tili pano kuthandiza ndi anzathu kuti tikambirane nkhani zimenezi, kuti ifenso tikamaphunzitsa tizikhale ndi information yokwanira yochokera maresearch amene achitika komanso yochokera madiscussions monga amenewa.
Nanga kumbali ya bunge la UNICEF, popeza tikudziwa kuti ino a UNICEF zimakhudzani kwambiri nkhani zokhudza ana nkhani tukambirana pano ya ana obadwa nthawi isana kwani inu a UNICEF yukukudzani bwanji mai Grace Mlava.
So na ifa UNICEF nkhani kutikudza kwambiri monga mukudziwa kuti fa UNICEF timakhalira ana kuti mwana aliyense ali ndi ufulu one kuti akhale ndi moyo nde mwana akangobadwa ife timaonetsesa kuti mwanayo akule mpaka nakhale ndithu wankulu nde ana akamamwalira kapena ana akamabadwa osakhwima timadandaula kuti chifukwa chani chochitika choncho nde timayesesa kugwira ntchito ndi aboma ndi mabwengo osiyanasiyana kuti ana amene angobadwa nthawi isanakwane nawonso akule mpaka na akhale ndithu ndi moyo kuti adzakhale othandiza mtsogolo muno nchifukwa chanso tabwera panopo kuti ndi maprogramu osiyanasiyana kuthandizana ndi bungwe la Minister of Health kuti tionesese kuti ana amene wawa achire akule ndithu ndiponso adzakhale othandiza pa dziko lino la Malawi.
Born Too Soon, the Global Action Report on Preterm Births. Can we unpack the report itself, maybe by asking each panelist, as you have read it, what is there in the report? May I begin with the Minister of Health, Dr. Charles Mwansambo. What is it that is coming out of this report?
What's coming out is that preterm births is a major problem. And looking at our figures for Malawi, it's about 18.1% of our births are premature. That's a large number, and it's time that we looked back at our various strategies to make sure that as a country we prevent that. There are a number of pointers or the number of issues that the report has raised, and as a nation we need to look back at the interventions we put in place to see how best we can reinforce them so that we are win this battle and reduce these premature births so that in turn we can reduce the premature deaths. Thank you.
Maybe at this point in time, let me go to Mrs. Zimba from USAID supported programs. Anything that you found so striking from this report?
There are a number of striking issues which are coming out of the report. But maybe to mention one is that, as the PS has said, Malawi is one of the countries which is on top of having a big number of premature deliveries. But also it is good news that Malawi is also one of the countries which is doing much better in trying to prevent deaths of the premature baby. And that's why we are here to share that information so that everyone in the country should benefit from that information and use it to save another baby. As it has already been said, one death is one too many. So that's what we are here to discuss.
Can you substantiate the fact that Malawi is doing well in this field? What is it that Malawi is already doing?
Malawi is doing a number of things. Yes, Malawi is one of the countries which financially we have a number of problems, but it has been seen that there are low-cost interventions which can be put in place and can save lives. One of the interventions is Kangaroo Mother Care. Kangaroo Mother Care is a cost-effective intervention whereby you don't need a lot of funds to implement it. And the mother puts the baby in skin to skin with her child on the chest, and then she breastfeeds frequently. That alone helps quite a lot, and it works like an incubator. So that has helped quite a lot, and all the hospitals in Malawi have introduced that. But what we need to do is the coverage is still not adequate. We need to make sure it covers all the health facilities in the country.
Mai Grace Mlava akubungwe la UNICEF mwamva zomwe afotokoza a PS a Dr. Charles Mwansambo kumbali ya unduna waza umoyo pa zomwe zikutuluka mu report limeneri. Komanso mwamvanso kuchokera kwa Mai Evelyn Zimba aku USAID supported programs. Inuye mutakhala pansi a UNICEF nkuliona report limeneri mukutuluka nsonga zotani zimene zikukhudzani inuyo abungu la UNICEF.
Maka zimene ife zikutikhudza UNICEF ndi kusonyeza una kuti ana osakhwima akhonza kukhala bwinobwino pa njira ya Kangaroo Mother Care mene anenera nzangamo. Njira imene iyi ndi njira imene ili othandiza kwambiri kuti mwana osakhwima athe kukula bwino ndiponso athe kudya bwino. Ndiponso ife ya UNICEF timagwiza ndi boma kuti tionesese kuti Kangaroo Mother Care zipatala zambiri azipanga. Ndimaphunzitsa manesi amene amagwira ntchito zipatala mu onse apa chipatala ndi akumidzi omwe kumene kuja kumudzi kulima timati ma HSA amene onse timathandiza kuwaphunzitsa kuti azidziwa kukambirana ndi mabanja kumidzi kuti ngati pali mwana osathera anya kungwisa nchilo kangalu mother care ndipo kangalu mother care ndoti even abambo ndio bwino wake chifaya kuti abambo ngakhala aliyense amata kugwisa nchilo kangalu mother care ndimene sema thandiza kuti mwana uja akule nsanga ndipo kuti naye so adziyamba kukhala limozi ndazi nzake ndiye pachifuwa chacho chifaya UNICEF tugwira nchilo limozi ndi mabungo siyana siyana pamozi ndi boma minister of health zipanga zimenezi komanso chinaso ndingonena kuti paliso njira zosiyana siyana kuti kodi anosa kwima wati athandize bwanji ndiye pali njira zoona kuti zigwira ntchito ndi achinyamata anyamata ndi atsikana kuwauza kuti asamatenge pathupi pafupi pafupi chifukwa akatenga pafupi nawonso ndi amodzi amene amakhala ndi ana osathera masiku komanso amayi aja akakhala kuti atenga mimba pali njira zimene timapangira kuti azipita ku skelo kuja kawiri kawiri azikathandiza chithandizo kunena kuti tsapano aziona kuti pakhangati pali vuto aziaona kuchipata kuja kuti awathandize koteronso zimathandiza kuti asakhale ndi ana osathera masiku
Zikoma kwambiri. Maybe from World Health Organization perspective, what issues are coming out of this report, Dr. Leslie Mgalula?
I think key issues that are coming from this report is action that is needed. For example, the United Nations and other multilateral organizations need to do mainly four things. One is to invest, implement, innovate, and inform. So as regards to investing, they have to help countries to develop and align their health plans so that they will include issues that will enable them to reach or achieve the MDG 4 and 5. And in this case, issues that will also enable them to reduce mortality due to preterm birth. They also need to support the systems that track progress of global and national preterm birth rates and associated mortality and morbidity and advocate to address funding gaps because we know funding is an issue. Then the United Nations and other multilateral organizations need to define norms and guidelines to support efforts to improve women's and child's health and encourage their adoption. Work together with other partners outside the UN system to strengthen technical assistance and programmatic support for the prevention and treatment of preterm births. Ensure linkages along the continuum of care among health sectors, for example, education, environment, and indoor air pollution, and integrate with other international efforts prompting the MDGs. As regards to innovation, we need to generate and disseminate evidence on preterm birth. And we need to utilize the United Nations Commission on Life-Saving Commodities for Women and Children to innovate in collaboration with the private sector and other partners to address gaps for essential equipment and medicines. Then finally, we need to promote standard definition and advance sufficiently detailed metrics for measuring preterm birth outcomes, linking with other partners and collaborating on regular estimates for preterm birth alongside other maternal, newborn and child health.
Dr. Charles Mwansambo, akuunduna wazaumoyo, mwamba zomwe amafotokoza Dr. Leslie Mgalula aku World Health Organization posachedwa apa anena mchingerezi mfundo zingapo zomwe zikutuluka mulipoti limeneri ndiye mfundo zimenezi kawiri kawiri tikamagamberana zinthu kati zimenezi ndiye kuti boma lili patsogolo kuti kodi litenga nsonga zotani kuti vuto limeneri tiligonjetsa kuchokera mu nsonga zimene afotokoza Dr. Leslie Mgalula inu kumbali yanu aboma tinganeni kuti ndi chiti chomwe mukuchita pali panopa
and how is on say paja mchizungama ti prevention is better than cure kuteteza ndikwabwino kuposera kuchiritsa ndiye metamvera kwa Dr. Ngalula anzathu amabungwe amene amathandiza boma alo okonzeka kuti thandiza ife aboma ndipo ifense aboma mbali yathu pazingapo zimene tikudziwa kuti zinapangisa amayena kuti wala ana kutaba dentaye sana kwane ndingo peka zitsanzwa apa pali chakujanga ti ndichopere welantaye men malali ama empa tupi zimwe zimataso pangisa kuti amai wazabeka mwana ntaye sana kwane nthawi zina malungonso kumene makamaka akagwira nsengwa ija nonsa matha kupangisa mai kuti abeke mwana nthawi sana kwane nthawi zinanso matenda ngati aja pa chizungama ti syphilis matenda opatsira anapogonana ndinso matenda so HIV amathanso kuonjezeranso amai amene akubereka anawo nthawi sana kwane tikudziwanso kuti pathupa munthu akakhala ndi matenda monga ngati ashuga kapena ma BP awo amapangisanso kuti bereke mwana nthawi yake sana kwane ndife ku nduna zawo moyo ti ndi ndondomeko zothandiza amayi akakhala ndi pathupi chiyamba kusikero kufufuza matenda onse amene tingathe kuwalewa kapena kuachiritsa ali mpathupi kuti tiyesese kuti mwana abadwe nthawi yake itakwana ndinso pano tikunenanso za matenda aja mpachizungama ti non-communicable diseases kapena matenda amene siopatsirana kwa munthu ndi munthu koma pakali pano tikudziwa kuti matenda amenewa akukula ndithu mu dziko lathu lino ndete ikandondomeko ndithu yosamala matenda amenewa amati non-communicable diseases kuti azimayinsa nawonso apeze nawo njira yowatetezera kuti akakhala pathupi mwanayo abadwe nthawi yake itakwana ndife akunduna ndithu tikugwizana ndi anzathu amabungwe otithandizawa kuti tiyesetse ndithu kuti tipewe ana amene akumabada nthawi yasana kwane ndinso ntengeponso mwayi kuti pali timati initiative ya scaling up nutrition for the first 1,000 days ndithu program imeneyi ikuyesetsa ndithu kuyesetsa kuti mayi akamkhala mpathupi tasambala ndithu mpathupi pamene paja ndipo mpakana mwanayo atabadwa ndipo kumsamalanso ndithu miyezi ingapo yoyambirira kuti adye bwino ndi kuti zonse ziyende bwino ndipo tithokoze ndithu mabungwe anzathu azimene akupanga potithandiza kuti tithe kugonjetsa vuto limene lana ubata nthawi sana kwane
posachedwa apa ndikufuna timve kumbali ya anzathu aku College of Medicine kwa kupeza nkhani tikambirana pano ndiyokhudza mayi mwamwayinso tili ndi amayi pompano ndikufuna kuti iwowa atiwunikire bwinobwino mwatsatanetsatane kodi vuto limeneli inu amayi mkuti limadza makamaka chifukwa chani ndiyambe ndi inu mayi Evelyn Zimba
vuto limene limadza chifukwa cha zovuta zosiyanasiyana choyamba ndinganene kuti china chimene awona atachita kafukufuku azimayi akayamba msanga kubereka amathaso kubereka mwana wosakhwima tuthandauza monga achisikana watenga msanga pakati komanso amayi akakhala kuti mwina ali ndi mimba ya ana angapo ya mapasa kapena ana awiri atatu nayonso amatha kubereka nthawi isanakwane komanso pali matenda osiyanasiyana monga ananenedwa kale paja matenda opasirana pogonana matenda amalungo zinthu ngati zimene zizi zimatha kumpangisa mzimayi kuchita achire nthawi isanakwane nthawi zinanso mavuto aja othamanga magazi nawo samapangisa mzimayi kuchira nthawi isanakwane ndife akuchipatala amalimbikisa kuti azimayi akangoziwa kuti ali woyembekezera kani mwezi umodzi kani miyezi iwiri ayeneka kupita msanga kuchipatala kuti akayambe kumathandiza kuti mwina ngati kwapasidwa mankhwala malungo kuti asatani asadwale malungo komanso amaunikaso mthupi mwawo kuti kodi muli mavuto ena aliwonse monga zijatanena kuthamanga magazi kawayesa kachirombo ka HIV ngati akalipo amapezaso njira yowathandizira komanso amapasaso mankhwala amagazi kuti asasowe magazi mthupi komanso amaunikiraso zakudya zimene akuyeneka kuti atani azilandira zimene zizizaonesa kuti zikhoza kuthandiza kuti mzimayi asachire msanga komanso mzimayinso akamasatira njira zolera zija zimathandiza kuti mayi akamazayima akhale wokonzekera akakonzekera ndeti thupi lake soti makhala kuti lili bwinobwino langwiro akamayima paja potero zimachepesaso kubereka kwa msanga bomwe ana asanakwane masiku kusiyana ndi mzimayi amene sakulera akungobereka pafupipafupi thupi limakhala ofowoka nde limathadi kuchira nthawi isanakwane ndi zimene ndingathe kugawira nako zimenezo
Born Too Soon, the Global Action Report on Preterm Birth. From College of Medicine perspective, having read the report, what issues are coming out?
What we see in the report, I think would be repeating what other people have already said. But what I can say is that the report is telling us that there is a problem. There is a problem that has been known but hasn't been disseminated in terms of figures. And also, the report is telling us that there are simple ways of dealing with the problem that can make a huge difference. Maybe what we might need is to find ways of making sure that these ways of preventing, treating, and looking after these babies so that they don't die, reaching a wide population. The report is also telling us that, as my colleagues have already said, is that the factors that come into play do not only concern the baby and the mother. There are factors that are outside. There are factors that come into play at the community level. There are factors that come into play in the education sectors. There are factors that come into play that might come into play in religious circles. There are factors that almost touch every aspect of our community. Perhaps what I could emphasize as regarding what our role would be is to make sure that we keep on training, that we keep on finding ways that have been proven to work, and ways that we keep on also trying in terms of research to look at other ways that we don't know that might have an impact in terms of treating, preventing, and also looking after these babies so that they grow up to be healthy and productive individuals.
Let me now turn to UNICEF. My Gracie Mlava, vuto talimva kuti vuto lilipo kodi makamaka panopa tichite chiyani
vuto limeneli ifeyo tiyambe kuona kuti kodi mabanjamo tikulidziwa kuti vuto lilipo chofa kafufu kamena kuonetsa maka ndi kumala komwe kuno vuto lilipo koma timaoneka ngati timalipeputsa timaonera kuti poti mwana ngosathera masiku tisakanene kuchipatala tisapange ziri zonse pamene ili ndi vuto vuto layamba kuza anthu kuti vuto lililipo anthu aziziwa kuti mwana obadwa asanathe masiku ndiofunika ndiye tidziyesetsa kutenga kukuonetsetsa kuti chite ndondomeko yone kuti timuteteze mwanayu kuti akule ndipo asamwalire nthawi isanakwane chifukwa ndiye vuto loyamba kuti kodi tikudziwa kuti vuto lililipo nanga tikapanga vutolo timapanga chiyani ndiyeso tufuna kunena kwa mapolice makers mapoliticians anthu andale anthu mafumu anthu akumudzi kuti tiyeni tidziwe kuti vuto lilipo tikambirane ndipo pamudzi pathupo tionetse kuti tipange chiyani zinthu zikachitika chifukwa pali njira zimene zimatha kuthandiza kuti mwana ngakhale wabadwa masiku asanathere akhoza kukula kukhanso ngati ndi anzake ndechachikulu kuti tidziwe kuti kodi kwathu kuno tikupanga chiyani pa ana amene akubadwa osathera mujanenera anzanga muja kunena kuti ngakhale mwana abadwa osathera tiyeni tione kuti timpatse chitetezo chonse chithandizo chonse kuti mwanayo akule ngati anzake
ndiye panopa mmene mwafotokozeramu mai Grace Mlava mkuti pafunika ndithu kuti tichitepo kanthu kodi ine ndikufuna panopa tauze omvera wathu ndi magulu ati a anthu amene akukhuzidwa ndi nkhani imeneyi oti ndithu tafikira ndi uthenga wapadera kuti ali ndi udindo waukulu pa ntchito imeneyi mwina ndiyambe ndi Dr. Charles Mwansambo inuyo ngati unduna mtakhala pansi mukuona kuti mabungwe kapena akatswiri amene mungagwire nawo ntchito yogonjetsa vuto limeneli ndi wati ndipo muli nawo ndi uthenga wanji
ntchito imeneyi ndi aliyense ndipo ife tonse tili ndi gawo ndithu loti tichitepo pa nkhani imeneyi yoyesetsa kuti ana asabadwe nthawi yawo isanakwane ndiyene mwandifunsa za mabungwe ndiye pali mabungwe angapo ndithu mdziko muno amene tikugwira nawo ntchito sitingathe kuwatchira onse pa dzina koma titaonapo za bungwe la WHO bungwe la UNICEF bungwe la USAID tikudziwanso mabungwe ena amene ali nawo pa kampeni imeneyi ndi angapo ndithu kuti sitingathe kuwatchira onse koma pali aku NORAD, aku GAVI, ajama Tanzania zaka temirana, Bill and Melinda Gates, anzatu aja ku Japani, anzatu nsaku Britain, ACDC, mabungwe ndambiri ndiye, tonse nditu tibwereva mozi, tutugweri mozi nchitwa imenei. Tisi ranzanga wakutea nene za antwena kabena mbali zina zoti zingatandizepo.
Tamva inu mai Evelyn Zimba amene mukuchokera ku mabunga amene amalandira thandizo kubunga kula USAID afotokoza anzanu apa Dr. Mwansambo komanso mai Mlava kuti ntchito imeneyi siyolira unduna waza umwe wokha yayi koma njofuna kuti inu mugwira nawo ntchito limodzi bena ndiwata amene inu muti mukakhala muti mukugwira nawo ntchito imeneyi
mwina choyamba ndinene kuti mene mumanena za panel discussion tukhanayo pano mwanena kuti mogwirizana nda everyone campaign apapa everyone campaign ya bwerera pudala kusindikiza kuti chimene tukambira pano aliyese atenge pombali ndiponso mulipoti muso asimikizaso kuti aliyese ali ndi udindo pankhani imene iyi so panopa takhatu kunena za mabungwe akulu-akulu yina ndi bungwe la Save the Children nayo usiri kutenga pombali koma chimene ndikufuna ndisimikize panopa nchakuti ife tose kumuziko aliyese payekha payekha azisanthule ndikuona kuti kodi ine ndikhoza kutenga mbali yanji monga ngati iwe uli bambo wapabanja uonesese kuti amayi akunyumbawo akulandira chithandizo chonse mene tanenera ndondomeko zija za ayikazija kuti ngati ule wayembekeza apite msanga kuchipatala akalandire uphungu wonse woyenereka kandi kusukulu ifeso aziphunzi tionesese tu mmakalasirumumo tiyambeko kuwaphunzisa anawo afuka tanena kale tu ana ena akumayamba uchembere ali wochepa nde zili kwa aphunzisi kuti atithandize kuti achepese kuti ana amene wasapezeka ali odwala nthawi isanakwane komanso kuli mafumu kuli achalichi kuli aliyese amene ali pamuzi kaya aso even azodiaga amene akutithandiza panowa osewa ali ndi mbali yakuti akhoza kuchitapo kanthu ndipo ndikuziwa ndi chikhulupiriro chonse kuti tosefe titagwirana manja nkutengapo mbali vuto limene likhoza kuchepa kwambiri muno m'Malawi
tipite kwa Dr. Kondwani Kawaza amene mukuchokera ku College of Medicine apapa ndikudziwa kuti pamkumano umenewu inuyo tango sankhapo moti mukhoza kuyimiranso kapenanso sukulu zina zapamwamba zimene zimaphunzitsa maphunziro apamwamba inu mungakhale ndi uthenga wanji ku mayunivesiti wena amdziko mwathu muno pankhani tukambirana panoyi
ine uthenga wanga kwa malo ena ophunzitsira anthu ogwira ntchito mchipatala ndikuti alimbikire kuphunzitsa atenge ripoti imene latulukali ngati njira imodzi yophunzitsira ana asukulu m'madera mwawo komanso atenge njira zimene zafotokozedwa makamaka ndanza athu a WHO zothana ndi vuto limeneli anenapo apa kuti njira imodzi akuti invest imene ndikusonyeza kuti pakuonera kuyikidwa chuma kapena pakuonera kupezeka njira yoti amene amapanga dilo ndi za chuma ayike chuma kupanga focus pa vuto limeneli ndeso ifeso mbali yathu ikhala imene kualimbikitsa ameneo kuti alondoloze njira zimenezi chuma chiyikidwe mbali yoteteza komanso yothandizana obadwa masiku asanakwane njira ina akuti implement ifeyo ngakhale tili ophunzitsa komanso ndife mbali imodzi yopanga implement komanso tikuwaphunzitsa amene amathandiza kuti njira zimene zaunikidwa kuti ndizofunikira komanso zothandiza zikuitsira ntchito muzipatala nde amene onso alimbikire kuwaphunzitsa ana asukulu awo ma institutions zimenemo kuti njira zimene zabwino zothandiza zikapezeka maluso amenewo apanga impact kwa masudensi awo kuti athandize ana avuto limeneli komanso njira ina kuti innovate innovate kutanthaza kuti pali njira zina zoti mina sitingathe kupanga tokha m'Malawi muno komano tikhoza kutengerako kaluso ndikupanga mwa njira yokhudzana ndi zimene tinazo kuno nde tikudziwa kuti makoleji mwathu muso timakhalanso ndi mwayi wophunzitsa kapena wopanga kafukufuku kuti tipeze njira zoti zosafunika chuma chambiri koma zimene zingathe kuthandiza mwa njira yayikulu posa mwina kufanana ndi njira zimene amatsata anzathu kunjako ndikuwalimbikitsanso anzathu amenewa kuti alimbikire nkhani yakafukufuku atengere tsogolo alimbikitse ana okhala ndi chidwi kuti apeze njira kuti alione vuto komanso ayambe kumaona kumaunikira kuti njira imene kodi tingathe kupeza kuti thandize vuto mene ndi chani pali njira ina ayeneranso anzathu akuti inform tanthaza kuti kuphunzitsa ifeyo tikuphunzitsa komanso tikuphunzitsa madokota akutsogolo amenenso ali aphunzitsi akutsogolo chifukwa ntchito ya dokota sukhala mchipatala mokha ndikumapereka mankhwala ya dokota laso amakhala ngati mphunzitsi nde pa inform pamene tikufunanso kuti tialimbikitse amenewa kuti aphunzitse mastudents awo kapena ana asukulu awo njira zoyenerera kapena njira zabwino komanso njira zothandiza zoti aphunzitsire anthu mmamidzi aphunzitsire anthu mmakomunity amene akukhala kuti vuto limene ndithu tithane nalo
zikoma kwambiri ine ndikudziwa kuti kawirikawiri pamene munthu uli ndi vuto umadzifunsa nthawi zina kuonera kuti vuto limene kuti ndigonjetse mwina ndikumana ndi zokhoma zakuti zakuti sindikufuna kuti tiyangane pamenepo koma notie tiyangane kumbali ya Malawi kodi Malawi ali ndi kuthekera kotani kuti atha kugonjetsa vuto limeneli chingerezi yake mwina tinene kuti opportunities what opportunities are there available for Malawi that he can combat this problem let me start with the minister of health tiyilankhule mchichewa kuti mwina chithandiza nawo mvera wathu kodi Malawi ali ndi kuthekera kotani kuti atha kugonjetsa vuto limeneli Dr. Mwansambo.
Chosangasa kwambiri umayi kuno nchakuti tili ndi mtsogoleri amene amayika amati uchembere wabwino pa tsogolo The first thing you need is a political will. So we have that political will. And also, kunduna wazamu umoyo, tirindi, antwamina kutsogole, andipa kuzua, za kufunika kwa ndondo mekwe menei. Si kunduna wazamu umoyo wakaku matuguzwansa nzatu, aku nutrition inso na konso, pajabungwa lijarimu wana majedu ya bueno, na onso, akuika nso ndondo meko za bueno, zimene ifetinga kuhisa nchito kutiti konje tenditu kutoli meneli. Niso chui naso yosanga nsanzia wati muguzio wata nzatu, amina kutaniza boma, pali mabungu ambiri, maboma ambiri, na onso ndio konzeka nso kutitandiza. And this is an opportunity for us. Nditu ndi zosanga sawambi kutiti ndi mabungwe, ndiso boma limeli lo konzeka kutiti konje tenditu kutoli meneli.
Nanga kumbali ya inu Mai Evelyn Zimba amene muku chokera ku USAID supported programs. Muka kalavansi kubungwe lanulo, muka yangana bunobwino, mukuona kuti Malawi alindi kutekera kotani kuti vuto limene ata kugonjetsa.
Malawi ili ndi mwai kwambiri, munga zene nendwa kalemo kuti boma latu lili lukikapo chidwi kale po kuchepesa imfa za ana. Ndiposo lukumziwa kuti mbali mozi imene kukulisa ifa za ana ndi ana ongo bado omene. Andi kwambiri so ndi ana amena kubado osa kwa nina masiku. Ndiye latilo la ifetose mabungo osi ana siana. Palibeso kulese doa kuna kulikose. Latilo la kuti tigurane manja ndi bomalo tuatandize. Monga ifeo programu yatu ya USAID supported. Tikugwira ndi aboma. Pa level yose, pa district level. Kuone sasa utukodi tingatani, tingatandizani wanji ku yesesa kutandiza ana wamena kubado osa kwa nila masiku. Njira zambiri zimene boma lukuchita, ifendi zimene tukutandiza. Munga mujatina nina kukale kutipa linjira ya Kangaroo Mother Care. Ifeyo programu yatu yukuone sasa kuma district kose kumene tukupitako. Njira yemeneyo yuku iripo pa district. Komaso, yikugwiridwa bwino nchito moyenereka koma siri pa district poka ikwene kaso kupita ku health center ikwene kaso kupita aso kumuzi kuone sesa mwana aliyese fuka tuzote ana ina mata ku mwangozi kubadula kumuzi ana osewo paliba amene tukumusia ana osewo akweneka kukhala ndi mwayo pokuti alandire chithandizo sanga sanga chimene chichoyenera kuti iwo sasamwalire chifukwa chati abadwa osakwana masiku.
Now let me go to Dr. Leslie Mgalula, representing World Health Organization. Having stayed in Malawi for close to about 4 or 5 years, do you think Malawi has opportunities that can overcome this problem from World Health Organization perspective? What is your take?
Yes, I think Malawi has great opportunities to address preterm birth problem. And there is evidence around that because we know that Malawi is on track to achieve MDG 4. And even though they are not in track to achieve MDG 5, but we can see there is a trend to reduce maternal mortality, which is quite significant. So it means that by trying to put additional efforts to address preterm birth problem, we are not starting from zero. We are starting from a foundation that is already there, which is working, and which has proof and evidence that it can produce results. So I think this is a key to say that Malawi has opportunities to potentially able to reduce preterm birth problems.
Thank you very much. Mai Grace Mulava, kubunge la UNICEF, mwamva zomwe afotokoza Dr. Mansambo, komanso Dr. Leslie Mgalula, ndi mai anzanu Evelyn Zimba, aku USAID supported programs. Inu kumbali yanu ya UNICEF, mkuti mkakara, kwedi Malawi angate kugonjesa vuto limene ri.
Ine ndufuno gwiza na wanzanga, kuti ku Malawi kuno, tili ndi mwai wonse. Oti tukonza kugonja za voto limeneli. Chachi wili mjani ane nina mjakuti boma latu lili ndi inaika ndondomeko kuti tiena kugonja za voto limeneli. Nena choncho chufaja kuti pali ndondomeko kuti manena kuti mpama police documents amena manena kuti kuti mzimai akakhala kuti afuna aliodwala apangechani. Apapa tunena kuti mzimai akakhala odwala boma limanena kuti ayambe kusikero nsanga. kuyamba nsikero nsanga kuja kusonyeza kuti ngati pali vuto lili lonse akali uno uchipatala kuja kunena kuti pali vuto timthandize chachiwiriso boma limanena kuti amayi ambiri afuna kuumirizidwa kapena kukhala ngati kukhala kuuzidwa kuti azikaberekera kuchipatala kubereka kuchipatala kuja mapezena ndi anamwino kapena madokotala amene amadziwa ntchito yawo ndingakhale mwana uchatakha kuti wabadwa nthawi isanakwane akomana ndi anthu amene amagwira ntchito kuchipatala kuja amamthandiza mwana uja kumuchalisa state kuti apume bwino kuwapatsanso ndondomeko yakangalu mother care chimene chizaso chimasiyana ndi kuti mayi uja abadwitsire kumudzi kumene sakapeza zindondomeko kumene yoyo. Ndiponso ndondomeko ina ndeni kuti ngakhale kugwira ntchito ndi mabungo siyana-siyana pali wiru yonena kuti tikhonze kugwira ntchito mabungo siyana-siyana kuti voto limene lili tithane nalo. Ndiyeno ndichikhupirira kuti Malawi tikhonza kuthana nalo voto limene lili. Ndiponso china kungotengerapo mwayi tikuona report imene talandirayi born too soon. Malawi inde kuli ma delivery ambiri amene ali osakwana koma kwa anthu akwana amene akuchita survive ife ya Malawi ife tili pa number 1 tili pa number 1 chifukwa chogwisa ntchito kangalu mother care nde ife ya UNICEF timathandiza kuti kangalu mother care ndimenenso ikuthandiza kwambiri kuti ana amene asanathere kubadwa iwathandize kuti achire nde ife timagwira ntchito kuyambira ku district kuyambira ku mudzi kumene timagwira nawo ntchito kunena kuti chani ana amene asambadwe nthawi isanakwane akule ndithu nde ifeyo a UNICEF tikudziwa kuti Malawi tili ndi mwayi wonse woti futo mene tikozothana nalo
zikoma kwambiri mai Grace Mulava pano ndibweretse nsonga ina imene yandibwerera murumu timaona nthawi zina kawiri pakakhala vuto akuluakulu mmabwera pamodzi nkukambirana monga takonza programu yapaderayi zikangotha izo basi mwina papitanso kapena zaka ziwiri ndiye mukubweranso kodi mwakhazikitsa mfundo zotani kuonetsetsa kuti kampeni imeneyi ibereke zipatso zofunikira kuti tionedi zakupsa zenizeni chifukwa sibwino kungobwera pano kupanga programu yapadera ngati imeneyi anthu basi mukambirana kenako basi programu taulutsa pa wairesi zadutsa anthu aimva programu aiwalako Dr. Mwansambo mwakhazikitsa ndondomeko zotani kuti pakhale chingerezi yake kuti continuity kuti zinthu zimene tikukambirana panozi zilowedi mmitu ya anthu komanso azigwiritse ntchito
njira yoyamba ndimene tikupanga pano pakuti anthu adziwedi za ripoti imeneyi china ndichakuti tikachoka kuno tidziwitsanso anzathu am'maboma ndi mbali zina za zimene zatuluka pa ripoti imeneyi kwakumbutsanso njira zina zimene ife monga boma tayika kale kuti ana amenewa asamabadwe nthawi yawo isanakwane mujandaneni lakale mastepu ndi ambirimbiri choyamba tinayenera kuchita mayi asanakhale mpathupi njira ina ndi kusamala mmene ali mpathupi mpana nthawi imene atadzaberekere ngati mwana wabadwa nthawi yake isanakwane zipanso njiranso zimene tayika m'malo zoti mwana akabadwa nthawi yake isanakwane tingamthandize bwanji ndi ife akundinowaza umwe tiyesetsa ndithu kuti mbali zonsezi ziyende mndondomeko yake koma mayi uja asanakhale mpathupi si ntchito ya Minister of Health yokha kapena undunowaza umwe yokha ndi mabungwe angapo ndinso maunduna angapo amene ali okhudzidwa zanidwa kale apa kuti yaku education ndi okhudzidwa anzatiso ako agikacha nkhani chakudya ngokhudzidwa ndipo ali mabungwe ambiri ndi oti ndondomeko zake zilikale malo ndithu koma tidzikumbutsana nthawi kamapita
Dr. Kondwani Kawaza from College of Medicine I mean having heard a number of contributions from the discussion that is taking place here in your own personal view how best do you think this subject can be taken a little further so that it sinks in the minds of the people at grassroots level
what needs to be done is that we have the report now This is, as Dr. Mwansambo said, the beginning of disseminating the report. We need to make sure that this report reaches as many people as possible and as many stakeholders as possible. We know there's already existing infrastructure and already existing programs that are related with the problem that we're talking about now. What also we need to do from now is to make sure that we go back to those stakeholders, to those programs, so that they're taken on board. so that we work together. The other encouraging things that has been mentioned already, that there is quite a strong interest from the leadership in matters of health. I'm sure specifically for this particular problem, which is a headline problem at the particular point in time. We know also, we've been told that there's in the existing infrastructure, there's a strong staff base. What we need also to do once this information has gone out, once the problem has been highlighted, is to strengthen the skills of the staff that is already available. Where there's not sufficient staff, then we need to make sure that we utilize the training institutions so that they train more people. Where there are people trained but not specifically trained for the particular problem that we're talking about now, then we can just reinforce or train those people specifically in how to prevent mothers from delivering early and how to take care of babies that have been born with prematurity. I'm also encouraged that there seem to be quite a good public health coverage, as has been illustrated with reduction of under five mortality. I think what has happened is that there was a lot of focus in preventing causes of death in children, but that focus was in the older age group. So I think what we need to do now is just to reinforce that we need to focus on this current to include in our focus babies that have been born prematurely, specifically looking at their specific problems and also their specific methods of preventing and treating those problems. On the part of training institutions, as I said, I repeat, we need to take these preterm babies on board so that we recognize their problems, so that we recognize simple ways, as has been said already, that there are simple ways that can go a long way towards preventing or reducing the problem that we're talking about now. Methods that already exist to reinforce. But also, additionally, as I said, that as training institutions, we are also involved very much in generating information in terms of research. So also, my encouragement is to government and stakeholders and also other training institutions to take this thing on board, to say, let us find out of the ways that we know what is the most effective way of delivering that care. And that if there are ways that we don't know, then why don't we find out if there are other methods that we can put into the problem so that we can improve mortality in babies that have been born premature.
Born Too Soon, the Global Action Report on preterm birth. Dr. Leslie Mgalula, in a nutshell, the way forward?
What I can say about the way forward is together, rapid change is possible. Over 3/4 of premature babies who die could be saved if basic care is provided to the babies and their mothers. And jointly, if we work together with civil societies, academic and research institutions, healthcare workers and their professional associations, business community, donors and philanthropic institutions, including the media, we are able to overcome this problem.
Thank you. Mwachidule, Dr. Charles Mansambo, kodi tiangane kutsogoro la zokambira nazi, tikutijani.
Mwa ana atatu out of an aisle, I'm at 3/4 vachizungu. Za kubalome kutita kukulewa nditu. Nditu amati preventable pachizungu. Ndi alliance alindi mbali. Alliance alindi gao luta atengepo pangani imenei. Onso granchito za umoyo, mabungo siana siana, antwa business. Tonse tindi gao nditu. Ndipo tukuziwa pali njira nditu zimezno onikidwa. Ndipo tukuziwa tizita kupewa nditu huto limeneri. Ndi limozi. Sita kugira nchito nditu molimbiki sana kuti huto limeneli lichepe.
Ziko mkwambiri Dr. Charles Mansambo. Kodi Mai Grace Mulava aku UNICEF. Tika yangana choku tsogoloko, tikuti bwanji ndizo kambira na zatuzi.
Mwina nendingoya mpakuti monga UNICEF, we are saying every child has a right to survive. Whether born premature, kapena wabadu antayo kwana, koma mwana aliense timpatse mwai kuti akule azapange nchito mene kufunira. Ndeifeyo ayunisefu tukona kuti kusoguloku kuli nchito yote tandizane kudziwitsana kwayamba kuti kodi vuto liri pati kachiwiri tonisise kuti tikamamuona munthu kuti mai wapakati tione kuti timutenge munthu chakuyambira adakali wang'ono adakali wachitsikana tikhale ndi zinthu zochitika kuti timthandize wachitsikana mpana khale wodwala mpaka nachire mpana mwana ujakule pachizungu timati continuum of care nde tikamaona kuti tikuona care ya munthu kuti ndi munthu yense tiona kuti vuto imene talita nditathana nalo komanso tisayiwale abambo mzinyumbamu abamboso ali ndi mbali kuthandiza kuti amayi akhale ndi mwana wokhwima chifukwa chakuti ngati sipakhale kugwirizana pakhomo paja ndikuti abambo aja asapiritsa chakudya kuti mayi uja adye bwino mwina akapita ngati akudwala sapita kuchipatala kuti athandizidwe nde chotere kuti tione kuti banja muja anthu akugwirizana abambo tatenge patsogolo kukambirana nkhani zoti mwana akabadwa kapena mayi akakhala wodwala ndi udindo wa abambo ndi mayi kuti aone kuti mayi uja ndi mwana wobadwa onse atetezedwa akula.
From you said supported programs, Mrs. Evelyn Zimba, the way forward.
Maybe before the way forward, let me take this opportunity to explain about Kangaroo Mother Care and Chichewa in brief. Ndaona ngati mwina tingaku tingalakwira anthu osalongosolera kuti tikamati Kangaroo Mother Care tikuthandauza chani. Nde mwachidule ndimafuna ndilongosole. Mwana akabadwa mwansanga amasookedwa kutentha kujameneka amakulandira asanabadwe. Komaso amalandira kudya kokwanira asanabadwe. Koma akabadwa msanga ndeta amafunika kuti tipitirize kumupasa kutentha kuja amalandira kudya. Komaso akabadwa msanga amakha kuti thupi lake silina khwime kuti azilandira chakudya moyenera. Ndeti maineka so tionesese kuti tipeze njira yauti timpasire mwana uja chakudya chokwanira. Osayembekezera kuyamwa koka tipeseso njira ina fuka mafupa ake ndi mamaso zake amakhala kuti asana khwime. So Kangaroo Mother Care ndi njira imozi imene imayesesa kuyerekeza zimene anakaineka kulandira mwana uja adakali mkati mwa mayi ake asanabadwe. Ndife akamamuyika pachifuwa pa mayi ake kuti alandire kutentha kumene kumachokera kwa mayi ake. Ndipo Mulungu anatipanga azimayi bwinobwino kwakuti thupi la malija limatha kusintha kutentha kwa thupi lake kuti ligwirizane ndi la mwana wake uja. Kote kuti mwana wake uja amalandira kutentha koyenereka. Sufunikaso kuti wina azichita mashini kuti kukweza kusisa thupi lokha limachita lokha. Komaso chifukwa mwana uja amakhani mayi ake nthawi zonse kudyesa kwa mwana kuja kumakhala kwa pafupi. Timathaso muthandiza mayi uja ngati mwana uja ndi wofowoka kwambiri ndi wochepa kwambiri kuti sangathe kuyamwa. Timamulimbikisa mzimayi uja kumakama mkaka wake uja nkumamwesa mwana uja mwina ndi kapu kapena ndi spuni. Koma poti mwana uja amakhandi mayi ake mayi wake samakhandi chidwi kuti mwana wake uja akhale ndi moyo amayesesa kumudyesa mokwanira. Autero kuti anaambira amene tayika pa njira imeneyi muchipatala sakhala nthawi itali kwambiri ngati mmene amakhala ena aja amene timayika incubator. Komaso nthawi zambiri timatulusa msanga fuka timaziwa kuti zimene akupanga kuchipatazo akaziziwa akhoza kukapitirizanso kumapanga kuti ku nyumba pamene akuthandiza ana ena olu ntchito akupanga ntchito zina pa nyumba. Kote kuti taiona kuti njira imeneyi kwa ifeyo kumala kuno ndi njira imene azimayi ambiri ayilandira bwino komaso ndiyotithandiza fuka mzipata mwathumu ogwira ntchito tsamakhala ochepekera kuti amuonere mwana uja mokwanira zimakhala zovuta. Koma mayi ndamene amakhala pasogolo kutithandiza komaso kuthandiza mwana uja kuti alandire chithandizo moyenera. So to sum up what we have discussed, I would say the issue is we have to make sure everybody has got a role. Let's take that role seriously.
That was Mrs. Evelyn Zimba from USAID Supported Programs. We also heard Dr. Charles Mansambo from the Ministry of Health, who happens to be the Principal Secretary. And we also had Mrs. Grace Mulava from UNICEF, Dr. Kondwani Kawaza from College of Medicine, and not forgetting from World Health Organization Country Malawi's office, Dr. Leslie Mgalula. On the sound control was my colleague Chitima Mundhali. I'm Owen Lupeska saying, well, ladies and gentlemen, wherever you are, our dear listeners, on behalf of the Ministry of Health, in conjunction with Everyone Campaign, Born Too Soon, Global Action Report on Preterm Birth can be controlled, but can also be defeated. It all takes your effort, my effort, and everybody's effort. Let's come together and make sure that one day this should be something of the past. Until next time, when we'll bring you another special program on the same subject, this is Owen Lupesca saying bye for now.